nyumva nubwo bize iby'urukundo ngukunda reka mbikwibutse bacu atutaza byibagirwa mu magana yose yabeza bose ntawakuze imbere nyampinga urabahiga ubona kuvaho nkajya he Baby, now urabi wanna call you're all I need. So don't you walk away. Kubera ko you mean the world to me. Oh, tuzarambana, tuzasazana. Uri njye w'ibyo ni hame. So nugira ubwoba mami. Yeah.
You're so beautiful.